Kimo tena kwa muziki Onali Records. Yeah, login. Maisha ni kama safari, hatujui.